It's a Kingdom Ministers production.
Kingdom Ministers production. This is what Ranto the Minister. JMP.
We're Ranto on the beat.
Yo, not after wifey. Wife material. 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 Not after them. I'm a Koka, yeah, when I church kila Sunday, si joka, ulimi tamu, si nyoka, akiongea malaika wanashuka, mrembo, si kiraka, akipita maboy wanashtuka, msafi, si odasta, ngozi nyororo, kokobata, mbona nasikia nika, bado naota, nimempata ama bado natafuta, niliambiwa madem nika kaf, relationship nika futa, una dribble, una pass, ukipata nafasi unafunga. Natafuta wifey, wife material. 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 Kwanza vile siku hizi wanaringa, ati boxa ingii bila dinga. Life siku hizi ni fa ni bila do hutapata ama ni dem atakuita ha ni na bado kuna chali anatama ni kuwa mjanja mse toka noma usifos kitu inakuuma take care and try to compare is it worth it before you dare kuwa mjanja mse toka noma usifos kitu inakuuma take care and try to compare is it worth it before you dare?
Yo, natafuta wifey, wife material.
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 Tampata wapi kama ye, yule ambaye tunafahana. Tampata wapi kama ye, kama yeye, kama yeye. Mtampata wapi kama yeye, yule ambaye anampenda Mungu. Mtampata wapi kama yeye, kama yeye, kama yeye. Mtampata wapi kama yeye, yule ambaye tunafahana. Mtampata wapi kama yeye, kama yeye, kama yeye. Mtampata wapi kama yeye, yule ambaye anampenda Mungu. Mtampata wapi kama yeye, kama yeye, kama yeye.
We're Ranto on the beats.